yonse mwamo na malumbo yenu
ala twafuka mano kumitotela mweba ibela
ala tulipano ne mitima isha isula matotelo
ala twanishi bani muno mwine mwaba kusukilo Yesu ni muno mwine mwaba
you got it from? www.zambiamusic.net.